kuyita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukankane wanika emikono waggulu omusabe akusumulule batimayo teyasirika bwe yawulira nti wooyayita
omwoyo
Mayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita gasajja gamugamba asirike Batimayo teyasirika ti Yesu Katonda wange mwana wa Dawudi onsasire Yesu akole bye wuno mbawa nanga nange ndaba
omwoyo
Chivina gomulwade kwate wakuluma tuwanike mikono wakulu omoyo wa mutukufu anyawulire mpewo mu chivina omuliro ataba mwenkuba mpulire kuba abalwade muwona weleze nkube tunaze naze fena omoyo
Oh,